African dream.
I said we gon' bang that shit and we're here. We gon' go hard this year.
See, I am on the track.
Wowni, what a pepponi. Kwani, this year is ours to make dough. To rap is a pepperoni. Loud and clear, to say by me a show. Back to back, to never flow. Some pesa, mtapada had attack. Kwa jinsi silivyo dope, yani bila kupepesa. Baki loader, maji bila stress. Magoma full tank, mwendo kuvuka boda. Tuko rest, yeni skank. Nisali sindo banki, mkisi bado. Basi njo mkope, tayari tumepanda wang. Tushi overshadow. So kwa nini tuogope, tajogua sipo wika. Acha iyo siyo issue, haizui kukucha. Time imesha fika, situ polo moshe. Visu sati, edindo future. Now ni kukaza kucha raza kusambaza wanawaza vilaza tusha pola vipaza KMB begani all way all day tunachola la money twende sway one day sukwembe to the world toka zamani mnatugea support na tuko bold kawanyeshi vitani watapata report. You know what we mean, man. This year we mean bigger business.
Yo, yo, yeah, 2020 is gonna be dope. Yo, niggas, no more jokes. I'm gonna be rich, no more broke. I'm gonna do action, no more talks. I'm gonna love people, no more hates. Everything I do, it's a cool business. Yeah, yes, it's a endless. It's a fun one, I could pick a show, be a pay. It's a funny mambo chili, lipo kwenye mawindo. Don't go any one surprise, nita gombani ya jimbo. 2020, tate mama snitch, nita mludi ya dem wangu, anaitwa Michi. Mitch, now I'm better, she's rich. Kama demu wangu Christy Heroes. Rest in peace. Nina album kwa jireno. Nyimbo zote ni za diss.
Nisa hao aso za mta. Nisa umajanga. 2020 nwena kwangu. Siwe tena na panga. Maisha badilike. Isiwe tena kisanga. Kila siku nwena dele. Tukusanya mikwanja. Niwe mkubwa menipate shima kwenye tasnia. Nzunguke pande zote. Kila kona ya dunia. Nifanya show nyingi. Zisizo na idadi pia. Mashabiko shangilie. Mpaka waisi kuzimia. Niwe mfano wa kuigwa. Tanzania niwe shida. Star niwe bimi. Sio tena mondi na likiba shema. Nipe ndinga pamoja na do. Om kwetu kwembe ni dondoshe bangaro.
Nisha chuswa na kubeti. Tadili tinoto feki. Stoli za magendo kava. 2020 nacha mikoba. Muda mwingine nkadhani niende kwa mganga kuroga. Yote haya kuwa faida. Mwaka huu lazima ni setirada. Niwe fari, nifike mbali. Panapo mabonde milima. Nipaswe anga nchi nzima.
2020 is gonna be a bomb, trust me. No time to chill, dele michikasi. Masela wango na wenoko misitaki. Wafelisha michongo tawatupa kwenye dasbi. Stresi za mapenzi staki staki. Mana mwaka jana alinichoma kamishkaki. 2020 ni kubol tu na washkaji. Baka tutimize ndoto tukuze mitaji. Na chachi mande mbaka Sunday. Mina mungu tu. No lamli wala ndele. Nivifungu tu. Baka shetani ya Sunday. Nivulugu tu. Stakish papi wala gambe. Mikijiji tu. 2020 late love lead. And I stick with me family. 2020 scream I made it. Just to make my mama proud of me.
Yeah,
it's travel.
Fanyi aso kama jiga. Money maker kama Caesar. Sina time na gold diga. Natafuta mwanga kwenye giza.
2020,
never scare face. I'm the best. Niongoze race, F the rest. More money, more fans, more everything. More honey, more runs, you ain't seen. God save, don't be fooled, just pray. Give us a load of mercy, mercy, mercy. Be blamed, anything gonna be cool along the way.
2020,
nizi take a zone, master kama don. Nimiliki gun, nina lula loan. Since I was born, nigga what I want, nigga what I want.
Every single second is very special. Kwa pumzi yangu, yapo sijui kesho. Asante mungu wangu, nina mipango kibao. 2020 I say, utanishika mkono ni endelee. Nataka kumake mkwanja, ila wahalali tu. Niongeze maujanja, ni overtake hawa fools. Nimevumilia sana, vumbi la magari yao. Nibariki ndinga yangu, ikatize mbele yao. Nataka kuishi vema, with a happy family. Sio kitoto tena, niongeze akili glass. Nipige madili, michongo mikali. Haters wanone kwa mbali, banki ndo zangu safari. Church na siko sedari. In God I trust, yeah. Zigo mkuba begani ni usongeshe kati. I plan and I work on it. Mungu wangu niondole giza hapo kati. Nisepe mdogo mdogo na mafanikio. Walondharau mwaka jana mwaka hukilio. 2020 please, usinifanyie kama livyofanya mwe. mwenzi oh.
Oh, oh, oh.
Sitaki niwe longo longo nigga.
Niwe business nigga.
Sio bongo bongo nigga.
Songe international nigga.
Niwe makini zaidi mtoto angali low. Pesa rafiko kweli
heshima na mami low.
Umri wangu wa mwaka huu sio wa mwaka jana. Tabia za mwaka ule sitarudia tena. Uliyosema ni kweli. Daddy RP 2020 nataka kuwa Baba G Classic.
La vie est tellement difficile, oh.
Difficile, oh.
Yeah. Travailler pour gagner votre vie, oh.
Votre vie, oh.
La vie est tellement difficile, oh.
Difficile,
yeah. Travailler pour gagner votre vie, oh.